die for me. He came down just to die for me, crying on the cross and he died for me. Huk above ali watch a glory, just for me to see glory. Najua nimekosa nisamee baba, sita ili mbele yako nisamee baba. Take it right, take it well, take it nice, nice. Inajua bila crash, nita crash, crash. Hivo basi najikaza niwe right, right. Ili akija, niwe wa kwanza. Take it right, take it well, take it nice, nice. Inajua bila crash, nita crash, crash. Hivo basi najikaza niwe right, right. Ili akija, niwe wa kwanza.
Hali ni penda, 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 hira for me. Hali ni fia, sasa mimi niko huru. Hali ni penda, 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 hira for me. Hali ni fia, sasa mimi niko huru.
This is my confession of my ultimate decision. Since my formation, I never had such ambition. Thought it was illusion or even imagination. I claim to take caution and now I receive salvation. I don't wanna miss, so God has to offer me. I'll be on the list when it comes to decree. And then I will flee from the face of earth to flee. He will give the kiss and the Russia center in. Oh my, najikaza. Love ya kipiti ili kamika nijaza. Come rainy, come sunny, najikaza. Ili akita miniwe wa kwanza. Oh my, najikaza. Love ya kipiti ili kamika nijaza. Come rainy, come sunny, najikaza. Ili akita miniwe wa kwanza.
Hali ni penda, 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 hira.
Deliverance, wale wako down wameweza kuinuliwa. From devil chains tumeweza funguliwa. The poor getting better, viwete wanna fly. Stability, ability, meweza kuwa kuwai. Amwaya na ikongo inina, sema asante. Alasun Jehovah wala, sidangani. Just like Jeromash, we will patch you to the east, to the west. Is the pressure, Lord, never worry, never mind. Wanna be so right, maybe problem, maybe sickness wanna take you down. Take care, be aware, hold the Pharisees. To take you down, to make you cry, it's all the like. In Jesus Christ, everything is possible. Have faith, have hope to make you fly. Have faith, have hope to make you fly.
Hali ni penda, 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 hira for me. Hali ni fia, sasa mimi niko huru. Hali ni penda, 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 hira for me. Hali ni fia, sasa mimi niko huru.